Yeah. Shamo B, Shamo Business in the building.
Duck on the track.
Kama keko mechanika, kama kanga mepasuka, kama kamba mekatika, na kama samba metanuka. Kama keko mechanika, kama kanga mepasuka, kama kamba mekatika, na kama samba metanuka.
Niponga nganga shafunga mkanda, tambuweni bado mikamanda, biti na gonga na minadanda, kama mlima ukishuka na panda. Minapendo na madu na masela, ili goma wanaluka paka jela. Wasoni penda wataona na wakela, ila misijali nipopeze na ela. Kifika muda tunakwenda kupari, usiyogope wanafiki ware ware. Ukubwa ndevu sote sabwa na kambale, na nisha stuka ya menichaza machale.
Kama peka umechanika, kama kanga mepasuka, kama kamba mekatika, na kama msamba umetanuka. Kama peka umechanika, kama kanga mepasuka, kama kamba mekatika, na kama msamba umetanuka.
Anytime, nipo on air, na peperuka kabendera na pepea. Niko safi sina longwa niko fair, yani full shango ili goma kidedea. Anytime, nipo on air, na peperuka kabendera na pepea. Niko safi sina longwa niko fair, yani full shango ili goma kidedea. Yo, nishamo busy, anga easy, vina fire manga busy. Baro nipo rama chizi, tupo fresh yani baro atuja sizi. Wait up.
Kama keko mechanika, kama kanga mepasuka, kama kamba mekatika, na kama msambo metanuka. Kama keko mechanika, kama kanga mepasuka, kama kamba mekatika, na kama msambo metanuka.
Hatuna bali now, 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 now. Hatuna bali now, 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 now. Hatuna bali now, 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 now. Hatuna bali now, 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 now.
Nipo nganganga shafunga mkanda, tambuweni bado mikamba, na biti na gonga na minadanda. Kama mlima ukishuka na panda.